has done so much to me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, it still won't be enough. Umetenda mengi kwangu, siwezi eleza yote. Hata kwa lugha 10,000, bado haitatosha. Mungu aniponyaye, akiponya uponya kabisa. Ajuaye moyo wangu, ni maji yanayoishi. Shall I render to Jehovah? For he has done so very much to me. Nikupe nini, Jehovah? Sababu umetenda mengi kwangu. I give you the praise. Yeah.